radio y'ijwi rya Amerika kayivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Mwicyumweru gishize nakiriye abana bashakisha ababyeyi abo navugaga ko batari bafite intambwe yo kwatanya ngo bajyane n'abakuru igihe amagara yaterwaga hejuru. Nyuma y'iminsi ine gusa yabonye umuryango we batandukanye mu mwaka w'1994 turamwakira mu kiganiro. Nyuma y'imyaka 35 umwana atandukanye na nyina waje no kwitaba Imana nyirasenge yaje hano ku ijwi ry'Amerika amushakisha aramenya amakuru ye. Turafatanya urugendo rukomeye n'abandi babiri basigaye ari imfubyi muri 1994 bashaka musaza wabo ushobora kuba ari mu Bubiligi. Turakira kandi umwana wari ufite imyaka 1997 akagenda inzira ndende mu mashyamba y'inzitane akarurongotana ariko agataha mu Rwanda. Papa we yamusize ahitwa Ihombo ho muri Congo aramushaka ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wincike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Uwizeyimana Sandrine yari afite imyaka 1994 yavuye mu Bugesera ahungagera mu Ngororero, niho yatandukaniye n'umuvandimwe we atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gihara akagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Rwabaseka. Yaje mu kiganiro ashaka umuryango we twibukiranye.
Ngombwa nyine ko abaho guhunga, mu guhunga rero nibwo naburanye n'umubyeyi nari nsigaranye. Ntabwo namenye ngo yanyuze hehe, byarangiye uko nguko.
Icyo gihe muhunga wari kumwe n'umubyeyi wawe umwe?
Yego, gusa nawe nta rugendo twakoranye rurerure, nawe twaburanye tukiri iyo ngiyo Bugesera, ntabwo twigeze dukorana urugendo runini, ahubwo gusa nkaho twaje dukurikiye abandi twababwiye kumuko nguko. Nari ndi kumwe na mukuru wanjye nyine, tugeze nangaha nawe afatwa n'undi muntu ngo ugiye kumurera. Nyuma yaho rero arahunga ambwira ko amugiye muri Congo.
Kugira ngo umpe amakuru menshi ashoboka hano mu kiganiro agasaro kaburaga, twifashisha cyane abantu batwumva, dufite za miliyoni z'abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga, batwumva rero bashaka kumenya amakuru menshi ku mwana ushakisha ababyeyi be, bakamenya se, bakamenya nyina, bakamenya babyara be, bakamenya akomoka, kugira ngo n'umubyeyi we namwumva avuga ati uwo mwana ni uwanjye. None urambwira ku mwakomokaga ingenda ya Bugesera, ababyeyi bawe, mama wawe yitwaga nde, uramwibuka?
Mbasha kuba natekereza rimwe numvaga ko yitwa Confess.
Naho papa wawe yitwa nde?
Gasana.
Hari mukuru wawe wari ufite, abavandimwe bawe wari ufite bitwaga bande?
Uwo nibuka yitwaga Nyirasafari, undi yitwa Domitira, ariko Domitira niwe twari turi kumwe inahanga, twari turi kumwe iyo ngiyo nyine twagendanye.
Mwaragendanye muvana aho ngaho mu Bugesera mugirana mu Ngororero?
Yego.
Mwaje gutandukana mute mugeze aho mu Ngororero, byagenze gute?
Hari abantu bahatuye baje mu nkamba aho twari turi. Ba ari babiri, umwe avuga ati ndajyana uyu, undi ati ndajyana uyu. Ubwo rero twaherukanye ngo ngubwo bahita bahunga ngo bajya muri Congo, baje bambwira ko bamubuze.
Wowe se uwagutwaye yitwa nde?
Yitwa Ndatimana Desire.
Ndatimana Desire, mwaragumanye kuva muri 1994 kugeza ubu cyangwa se mwaje gutandukana?
Twaje gutandukana mbona bikwanga, nsa nkaho ntotezwaho, bava iruhande nyine ndigendera njya kwishakishiriza ubuzima.
Hanyuma waje kumenya amakuru ya mukuru wawe?
Amakuru ya mukuru wanjye ntayo namenye nyine, nge nyuma nuko nabajije abo bari bamufashe bamujyanye bahugutse, bambwira ko nyine ngo bamuburiye muri Congo, nta yandi makuru nzi.
Yari afite imyaka ingahe icyo gihe mukuru wawe? we warufite imyaka ine we yarafite ingahe
yae muri 10
imyaka 10 abo bamujyanye muri Kongo amazina yabo reyazi
bari kure ntabwo baranimutse aho bari batuye sinzi
ntacyo bitwaye niba barimutse ntabwo nari kuzajya kubareba aho bari ariko ndashaka kumenya amazina yabo amazina yabo reyazi
ntabwo nyanze keretse nyabajije ntabwo nyanze
ubu ngubu uri mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe yitabye imana mbere yuko muva mu Bugesera nibyo
papa wanjye twa ubwo nyuma mbere yuko duhunga twari kwanjye ko kuri ubyara mama ubwo rero niho twari turi nyuma baza kutubwira ko papa baramwije
kukumera
twavuye kutubwira ko yapfuye
icyo gihe baza kubabwira yuko papa wawe yitabye imana mama wawe mwari mukiri kumwe
twari turi kumwe
muhunze se mwakoranye urugendo mugana mu ngororero
ntabwo twakoranye urugendo runini twaturutse mu rugo kwa nyogokuru tugana mu muhanda bo bakomeje umuhanda tumanuka higana epfo mu gishanga twambuka uruzi
mwambutse uruzi rugana hehe
ni uruzi ruri mu Gesera ariko ntabwo nzi ngo ni uruhe kuko nanjye sinzi agaca kare
birumvikana warukira umwana ndimo ndagerageza gushaka kugira ngo mumenye inzira mwanyuze kugira ngo muze kugera mu ngororero birumvikana umwana w'imyaka ine ninde wari uguhetse kutari kubasha gukora ibyo birometero byose ngo ubigende wenyine ninde waguhekaga
twazanye n'abantu twasaga naho duturanye bantwaye uko na mukuru wanjye akagerageza nyine akampeka ariko tugeze muri iyo nkamba aho badukuye abo bantu baje abo ngaho twazanye baje kutwihakana banadusiga aho ngaho barigendera ubwo rero undi we mukuru wanjye twaherukanye ubwo ngubwo ntabwo nongeye kumubona ukundi
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro kikimara gutambuka babandi twita ambasaderi b'ijwi rya Amerika baracyumvise basanga bazi ababyeyi ba Kaneza barabibamenyesha umwana abona ababyeyi yacyo yandikira ibaruwa ijwi rya Amerika abitumenyesha dore ibaruwa yatwandikiye kuri radio ijwi rya Amerika bwana munyamakuru w'ijwi rya Amerika Nshimiyimana Veniste nejejwe no kugushimira mbikuye ku mutima nyuma yaho nkwandikiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2023 ugahita umpamagara kuri iyo tariki ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2023 itangazo ryahise kuri iyo radio mukorera hanyuma umuryango nashakishaga uhita ubyumva none ubu namaze kubona umuryango wanjye mbikesha wowe sinagenda ntashimye wowe na radio ukorera imana ibiyereka iteka mwarakoze uwize imana Sandrine maze kwakira ubwo butumwa nahamagaye uwize imana Sandrine nganira nawe ndetse na nyina bari bamaze imyaka 29 batandukanye
yego byabaye byiza nyine itangazo bararyumva
yego
ubwo niko guhamagara kuko hari umuntu wari waryumvisha arabibabwira ababwira umurenge mberereyemo akarere nyine ubwo nabo bifashisha ubuyobozi kugira ngo bangereho nyine
none se mbwira ninde wabonye mu muryango wawe ni bande baje kukureba
mama arahari n'abavandimwe udahari ni papa
imana ishimwe cyane batuye hehe
batuye mu murenge wa Shara muri Bugesera n'undi muri Ngenda
nibyo mukaba mwari mwegeranye gutyo mutaziranye
umva twari tutagiranye nanjye byarantangaje kuba turi kumwe mu gihugu ariko nyine nkamarira myaka yose yose nabo bari bazi ntari
none se wa mukuru wawe wavugaga aracyariho
nawe arahari yarahunze agera Kongo ariko igihe kiragera nyine kiramutarura ari mu rugo nta kibazo.
Ni bintu byiza cyane. Mbese uko wavugaga mama wawe ukuntu yagiye mwaje kuganira usanga ariko byagenze yakwibukije aho mwaboraniye?
Yego, yambwiye ko nyine aho twari turi nyine barashobora ko hari hari n'abantu benshi. Nuko birangira tandukanye ko ngubwo.
Yego. Mbega ibyishimo. Ndagira ngo nkubwire ko uri mu bantu bake cyane mu bari w'abantu bake cyane babona imiryango yabo mu minsi mike baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Mu bari ukomeje kwiyongera nawe nta gihe cyashize. Ni ikibazo nkunda kubaza abantu bose, birumvikana ibyo nkubaza ni nk'umwarimu ubaza igisubiza kizi. Ariko se Sandrine, ubushize tuvugana twanavuganaga numva urwaye ka gripe ariko urihangana uravuga ijwi risohoka kimwe n'abandi bana bose bafite agahinda badafite umuryango bavuga bati ndifuza kubona umuryango wanjye. Ubu ngubu warawubonye, urumva umeze ute?
Ubwo kugira ngo bagereho bahamagaye gitifu aho narindi nyine biyegereje ubuyobozi. Ubwo bahamagara abayobozi baho baravugana, nibwo basabaga nimero yanjye barayibaha. Ubwo rero nibwo bampamagaraga nyine gitifu w'akagari arambye ati ambwira amazina yabo mu rugo nyine, arambwira ati ubu turi kumwe. Ndavuga ndi hoya wimbesha ndarira cyamva. Ako nyine narishimye cyane.
Mama wawe yakubwiye ko yari asanzwe yumva ijwi rya Amerika cyangwa se n'ababimubwiye?
Ni umuntu waryumvishe arabimubwira, ntabwo we yajyaga aryumva.
Ubu noneho guhera ubu ngubu mugiye kuzajya mwumva ijwi rya Amerika rero? Ni ibaruwa yawe nabonye untuma ku ijwi rya Amerika ngo nzabagushimirire. Ubu noneho ndagufite, bibwirire nawe ubwawe icyo ushaka kubabwira.
Yego, murakoze. Icyambere na mbere ni ukubashimira. Nabikoze ariho kurangiza umuhango mvuganye n'ubundi. Ndabizi neza ko ntabwo nzabona, ntabwo nari narigeze nakwemera ko kuba umuntu yacu itangazwa aho ngaho byakwemera pe. Ariko ni ukuri navuga ngo Imana izabaha umugisha. Mwarakoze cyane, kuko ndatekereza ubu ngiye kujya nishima nk'abandi bantu.
Warakoze nawe kwizera ijwi rya Amerika, ukumva yuko wahageragereza wanga gucika intege. Kandi rero amasengesho yawe Imana yarayumvise. Warakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndizera ko wowe n'abandi bana benshi badafite imiryango muzakomeza kuza kugira ngo tubafashe mubone umuryango, mubone ibyishimo byawe. Ngaho rero Sandrine Uwizeyimana, ndagushimiye cyane, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, namwe murakoze.
Mama wawe muri kumwe?
Aho
uraho umubyeyi?
Uraho neza.
Amakuru yanyu?
Neza.
Nayindi muvugana n'umukobwa wanyu yaje hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Abashaka ni Jevenuste Nshimiyimana mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nuko turaganira none rero hanyuma aza kunyandikira ambwira ati mwarakoze umuryango wanjye narawubonye nk'uko nsanzwe mbikora. Iyo hari umuntu dufashije akabona umuryango turamuhamagara kugira ngo twifatanye nawe mu byishimo, ariko anafashe n'abandi kwizera ko ntawuburabe atarababura kubabura. Nicyo tubereho hano, dufasha abantu kubona imiryango yabo. None nagira ngo nawe nkubaze mubyeyi mwiza, urumva umeze ute kubona ubonye umukobwa wawe wari umaze imyaka 29 mutandukanye?
Umuri muri Amerika abantu bari bumvise nyine, ubwo baza kumbwira nyine ko bumvise nyine amazina yanjye nari umutwari wanjye nari mfite, bambwira n'abana banjye nyine ko uwo muntu avuga abana banjye mo babiri nyine. Ubwo mbyumvise ndavuga ntabwo byumvikana, abantu bahuza amazina yose ni gusa byaba ari byo. Ubwo hari muhagoroba nyine ku cyumweru bwarakeye ku wa mbere, ubwo yagomba tujya ku kagari kugira ngo turabwire ko twumvise itangazo, nuko twita yuko twumvise ko twumvise bavuga ko itangazo ry'umwana wanjye nabuze.
Yego.
Nuko kubera ko bari banditse nyine n'imbabaro zaho
Nibitangaza by'Imana birumvikana tuganira mu kiganiro yambwiye ukuntu mwavuye mu Bugesera muhunga icyo gihe urakibuka umwana we yambwira ko atabyibuka neza
ngororo je twatandukanye ngo yatandukanye na mukuru we
yego
yewe twatandukanye aho bitigitarama bitewe n'amasasu n'ubwo kwenyera n'abizi bisteho mbizi so amasasu yavuze twatandukanye n'umuntu ubwo nyine nabonye ko urwanda uze mitarangira ndahindura ndagaruka ndagutuma ni na isa sibiri ni maje ntago nakomeje ngo ngende
murakoze cyane yararimo ambwira ko guhera ubu ngubu ugiye kuzajya wumva ijwi rya Amerika ngo ntabwo iyo radio wari uyizi
ntabwo ndakundaga kuyumva ariko ubu ngubu rwose navuze ko ngiye kujya nyumva umva n'abandi batarabona bamuka batarabona abandi benshi cyane nkuko nanjye babyumviye nanjye kandi nayumvise ubugingo n'abandi
ngaho rero nongere ngusezereho kandi ndagukomeza gira amahoro
murakoze cyane kandi Imana ibarinde namwe
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga Musabyimana Julien yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka kumenya amakuru y'umwana bereye nyina wabo umwana aheruka dore hashize imyaka 35 yajyanywe na se nyina wari umaze kumubyara ari indembe aza kwitaba Imana Musabyimana Julien atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro
ise yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni nawe uwo mwana yahise nyine yitaba Imana njye nsigara ndi nyina wabo rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyegisenyi yitwa Ngarambe Dengire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenzi wakoraga muri sheyashi kawakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibirateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe
yitwaga Nyiratabaro Felicite
hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akamba kamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri
none ise n'uyu nguyu Ngarambe Desire
ise ni Ngarambe Desire
wakomokaga ku Gisenyi
akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
uwo Murenzi uwo Dr. Murenzi wakuraga amenyo aho arinda hakeka nkeka yuko ari mu bubiligi ari mu gihugu cy'ububiligi niho akora agomba kuba gikura namenyo wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari cyazi kuri uwo mwana
ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
kubera iki bamujyanye bakamuvana iwanyu murumuna wawe yaramaze kwitaba Imana baje gushaka umwana wabo bakina muduha umwana wacu tumujyane baramujyana
oya bamujyanye nyina ataritaba Imana ahubwo nyina w'icyo gihe yararenze ameze nabi aravuga ati rero sinarimbana n'umwana amuhashe
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukabura nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
yego icyo gihe bamutwara hano mu buhe mwaka
yewe bamutwaye mbere y'intambara ntabwo nibuka umwaka agomba kuba hari nko muri 88 gutyo ukugereranya ariko sindibuka neza
uyu Ngarambe Désiré uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe
Ngarambe Désiré imirimo yakoraga ibyo ari byo byose yakoraga muri za leta ntabwo nzi akazi yakoraga
iyo yazaga kureba murumuna wawe yazaga mu modoka yazaga ku ipikipiki yazaga ku igare yazaga
namubonaga n'amaguru
none se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka wambwiye ko yitwa Nzaramba hashize imyaka nawe utibuka neza ari kirenga 30 utamubona kuva murumuna wawe yitabye Imana uramushaka uti agaruke menye yuko ari abantu b'umuryango bamwifuza hari abandi bantu b'umuryango wanyu bahari banyina wabo bahari aho ngaho mu Rwanda hari base wabo se bandi bahari mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba bumve ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese aba nabo barashize hafi ya bose mu ntambara barabishe ni njyewe wasigaye ni njyewe wasigaye
so komera birumvikana agahinda ufite ikifuzo cyawe ni ukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho tuzagufasha kumushaka tuzifashisha uyu Dr. Murenzi ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya arazwi cyane n'umuntu umuganga uzwi cyane mu Bubiligi hanyuma mubaze amakuru yuyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya amakuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma tugufashe nitugira Imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizaba ari iby'Imana tubahuze niba arimo akumva muri kano kanya Nzaramba akaba kumva amubwire ya magambo y'urukundo mwandika mu ibaruwa hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
amagambo y'urukundo nababwira nuko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku Mana Imana ibahe umugisha kandi Imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi kindi no gushimira Imana
urakoze cyane musabye Imana mubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo Nzaramba amaze kuba umugabo n'umwana wawe Imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
maze kuvugana na Julien Musabyimana nkuko nari nabyiyemeje nahamagaye mu Bubiligi mvugana na Dr Murenzi Jean-Baptiste umuvandimwe wa Ngarambe Désiré mubasa kuko niba uwo mwana nzaramba amuzi. Uyu mubyeyi Julien Musabyimana aravuga uyu mwana w'umuhungu nzaramba uyu mwana muramuzi
wiwi uwavuga niba koko ari umuhungu wa Ngarambe ntabwo arimo grand frère ngo ni mon petit frère
yego ariko yitwa Ngarambe murumuna wawe
wi uwo mubyeyi ngo yitwa
uyu mubyeyi umushaka yitwa Julien Musabyimana murumuna we yitabye Imana umwana akiri mutoya bamuha umuvandimwe wawe Ngarambe Désiré babyaranye uwo mwana nzaramba urambwira yuko mumufite mu muryango ariho arakomeye
rwose.
Nzaramba ubu n'umugabo w'imyaka 35 niba koko uri mu Rwanda nkuko so wanyu Dr Jean-Baptiste Murenzi uri mu Bubiligi abivuga niba wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya aho uri hose ubwo tumenye kuriho na mahoro ahasigaye niba ubyifuza uzahura n'umuryango wawe wundi barakwiteguye
Shaka gasaro kawe uzakabona
hashize imyaka 43 abavandimwe babiri Semihare François na uzaba umwana Eugene batandukanye uzaba umwana yandikiye agasaro kaburaga mushakisha turi kumwe atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboy akagari ka Gatare umudugudu wa Rugunga
nabandikiye nshaka kugira ngo mumfashe
yego
nshakishe mukuru wanjye nabuze muri 48 yagiye ari umusore w'imyaka 25 yewe nari umusore wa 22 kuko ndamukurikira mugwa mu ntege
agenda ajya he
agenda yerekeza ngo muri Tanzania hitwa Karagwe ariko kuva yagenda ntabwo twigeze twongera kumenya agakuru ke kugeza na bugingo n'ubu.
Ubwo se yagiye muri Tanzania nka kwakunda abantu bajyaga Ubugande bagiye guhaha yarahasanze bene wabo yaraha
yagiye nka kwakunda abantu bagendaga bagiye gukorera amafaranga agenda ajyanye n'abantu nabo bandi bari bagiyeyo hanyuma ntiyagaruka.
Uyu mukuru wawe yitwa nde?
Mukuru wanjye yitwa Semihare François.
Ubu tuvugana wanyandikiye umbwira ko utuye mu karere ka Kicukiro i Kigali ariko se muri 80 mukuru wawe agenda mwari mutuye he?
Muri 80 mukuru wanjye agenda twari dutuye i Nyanza icyo gihe hari muri komine Kigoma
yego
dutuye mu murenge wa Mpanga dutuye mu kagari ka Nyanza aho ngaho ni iwacu mukuru wanjye rero naho ngaho yagiye aturuka ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze agaruka ntiyigeze yandika ibarwa na bugingo n'ubu
yego imyaka 43 kuva agiye hari ubundi wigeze ushaka kumushakisha cyangwa se ubungubu nibwo uvuze uti reka njye mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika nanjye nshakishe numvise abandi babikora nta bundi wigeze ugerageza kumenya irengero rya mukuru wawe?
Oya ntabwo nigeze mbigerageza n'ubu nabigerageje kubera ko nakurikiye agasaro kaburaga numva abantu mwagiye mufasha numva bagiye babona babo numva abantu babonye ababo bamaze iminsi noneho ndatekereza ngo nanjye wajyayo hanyuma mbura aderesi y'ijwi rya Amerika hano mu Rwanda sinayibona ariko ndakomeza nkajya nkurikira ikiganiro ejo bundi rero ku cyumweru hari cyangwa ku wa gatandatu nkurikiye ikiganiro ngira amahirwe nubwo mwavuze nimero umuntu yababonaho ubwo nibwo nahise nzandika ariko nari undi mwanya nk'imyaka nk'ibiri mbishakisha ariko simbona aderesi yanyu.
Tubabarire kuba utarabonye aho dukorera vuba itakoze kuba warashoboye gufata nimero ukanyarika ubutumwa bwawe nahise mvubona niyo mpamvu nahise nguhamagara bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ntibagire ngo nakuhaye ibyo udakwiye nkurenza abandi bamaze imyaka bategereje ni ukubera ko hashize igihe kirekire utandukanye na mukuru wawe Semihari François Saveri ikaba rero nakuhitije mbere kandi kubera ko ari umuntu ushobora kubura ahantu n'ijwi rya Amerika ryumvikana aho za Karagwe tumvikanira kuri FM abantu baratwumva ndasaba rero abantu b'abanyarwanda batuye muri ako karere ka Karagwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania wakumva aya makuru akamenya umugabo ashobora kuba yarabaye umunyatanzania ubu ngubu atakiri umunyarwanda ariko abanyarwanda bahari bazamumenya Semihari François Saveri akomokaga i Nyanza i Kigoma akamenya yuko mu rumuna we uza umwana Eugene amushakisha none uza umwana kuba waje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga birumvikana ndagira ngo uhe amakuru amwe mukuru wawe ababyeyi banyu baracyariho bashiki banyu hari abo mufite muha amakuru y'umuryango kugira ngo nawe aziyumve yimenye
yego murakoze cyane rwose ubu ashobora kuba umugabo w'imyaka 68
yego
kuko nandi utuvuga nafite imyaka 65 kandi ndi mukurikira ariko amakuru rwose namuha twebwe ubundi twavutse mu nda ya mama nka data turi batatu mukuru wanjye Semihari François nanjye uzaba umwana Jeune wamukurikiraga na murumuna wanjye ukurikira Kayonga Zozima rero amakuru namuha rwose ubungubu njyewe uzaba umwana Jeune uza hano Kigali murumuna wanjye Kayonga Zozima ari Kampala twese tubatse dufite abana dufite abagore dufite abuzukuru ari murumuna wanjye Kayonga ari nanjye ubwanjye tuzukuruje turakuze ariko ababyeyi bacu ntabwo bakiriho andi makuru namuha ni uko twari dufite umukadata umugore wa data mutoya utari mama nawe yabyaye abandi bana ariko bose ntabwo bakiriho bose barapfuye jenoside yarabatwaye ari data ari mama ari muka data n'abana be bose ngayo nguko ubwo ni uko nguko tumeze François rero nkaba namubwira yuko rwose tukimeze neza turakomeye abana banjye ntabazi kuko yagiye ntaranashaka ariko mfite abana bakuru mfite abakwe mfite abakazana mfite abuzukuru bakomoka ku bakobwa abahungu ntibarabyara ariko ndi umupapa rwose ufite umuryango munini cyane
ayo makuru azamushimisha bizamufasha kugira ngo amenye uko mumeze kandi namuhe ineza iyo kugira ngo aze abasanga vuba birumvikana mu haya makuru hasigaye wa munota nsanzwe ntanga kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo ubungubu niba mukuru wawe Semihari akumva muri kano kanya uretse ayo makuru muhaye ni iki kindi ushaka kumubwira wagumanye muri imyaka 43 ishize utamubona
murakoze cyane ikintu nshaka kumubwira muri iyi myaka nagumanye muri ino myaka 43 ni ukumushimira cyane kuko Semihari François yatubereye intwari atubera data atubera byose ari mu bantu bafashije mama kuturera akora akiri mutoya igihe kigeze cyo kugira ngo natwe tumwiture turamubura ariko turamukunda cyane aribye ari murumuna wanjye twese turamushaka na tubabarire niba yumva atumenyesha agakuru niba se hari abana yasize cyangwa umuryango yasize banyumva watakiriho bamenye ko turiho batumenyesha amakuru batwandikire tumenye ko bariho byiruze natwe twumve turuhute kuko nahoraga buri teka mfite agahinda kanini cyane ntabwo nigeze ngira amahoro kuva yagenda haba hari indirimbo bajya barimba mu Kinyarwanda yitwa ubara ijoro numvaga Francois ariwe ubarijoro ayirimba nanjye nkaririmba nkavuga nti niyo mu mahanga haba heza hate ntabwo kiza cya Rwanda uzatwandikire utumenyaga kuru kawe mukecu n'umusaza barashaje ariko twebwe tubatse turabasaza indi n'urenzi ntiwatumenya rwose Francois ambabashije semihare n'uwaba muzi wese n'uwaba yaramwumvise atumenyesha amakuru ye rwose n'ukuri bizashimisha cyane murakoze
urakoze cyane kuri ubwo butumwa bw'urukundo uti Ubugande cyangwa si mahanga niyo haba heza hate nta gihugu cyarutu Rwanda niba akumva muri kano kanya n'undi wese wamumenya aho yaba ari hose niba ari ikaragwe niyo haba heza hate nta gihugu cyarutu Rwanda niko ubivuze uvuga umuririmbyi waririmbanye ineza n'urukundo dore nimero mushobora guhamagaraho niba musanze se Mihare Francois mumuzi cyangwa se nawe atwihamagarira cyangwa se umukomukaho akaduhamagara ni 001 2 0 2 7 4 3 4 6 1 0 bityo tukamuhuza n'umuvandimwe we uzaba umwana Eugene. Eugene rero ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkifurije amahoro y'Imana.
Iyo ndibashimiye cyane rwose ni kuri Uwiteka Imana ibamwijuru ikomeze ibongerere umugisha ibarinde muzarame igihe kirekire cyane mukomeze mufashe n'abandi bose babaye nkange murakoze cyane.
Gira amahoro urakoze.
Murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 umuryango warimo abana batandatu harukotsemo babiri gusa kandi basigara ari impfubyi abo ni umubyeyi Diane na mukuru we Byukusenge Divine ariko hari na musaza wabo utari mu Rwanda ahungishijwe rugikubita kuko yari mu kigo cy'impfubyi kiririma yajyanywe mu Bubiligi mushikiwe umubyeyi Diane aramushaka cyo mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari Nyamagana umudugudu wa mugejuru ya mbere
yitwa umubyeyi Diane data yitwa Gahigiro Theoneste mama yitwa Ganya Kamili Polinaria navukaga mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyarubaka akagari ka Kamvyeyi nkaba nashakishaga musaza wanjye witwaga Iragire Venuste ibyo data yashize mu isi nyuma data yaje kujya gushaka imibereho ikibungo ahantu bitaga mu Gisaka
yego
mu mwaka w'1992 niho icyo gihe twari dutuye mama yaje gupfa asiga uruhinja birinze mu byumweru bitatu ubwo ruhinja data yaramufasha bijyana mu kigo cy'impfubyi cyahitwaga Iririma muri Bugesera data yarakomeje n'ubundi aramukurikirana ariko umwana yakirwa n'umuzungukazi wa w'umufaransa kazi ntabwo nibuka neza uko bamwitaga ariko ndagenekereza bamwitaga Roseline Rosandes uwo muzungukazi yarakomeje bakajya baza kudusurana data agakurikirana umwana nyuma jenoside yaje gutangira 1994 itwara bamwe mu muryango wanjye navukanaga n'abana ubwo twari batandatu niwe warimo abahungu bari bane abakobwa twari babiri byaje kurangira abahungu bose tubabuze na data batubyaraga njyewe umubyeyi Diane ndokokana na mukuru wanjye bita Byukusenge Divine ubu ni twebwe turiho nyuma ndakomeye nyuma icyo 1995 twaje kongera kugirirwa amahirwe yo kumva ko umuvandimwe wacu ariho yaje kutwandikira atwandikira hari umuneya wayoboraga icyo gihe bamwitaga mukuru Fideli n'ubu nagize amahirwe yo kongera guhura nawe mwibutsa ibyo dosiye nawe nsanga arabyibuka ariko yaje kubura adresse z'uwo mwana nk'uko natwe twazibuze. Umwana batwandikiye batubaza amakuru ya data n'abarokotse mu muryango, nibyo nibuka nanjye nari umwana mutoya ariko nagerageje nyuma gukurikirana amakuru kuko hari na bamwe bagiye barokoka bazi ayo mateka yacu. Nyuma rero nibwo umumeya yaje kugirana jimiraje cyangwa se ubucuti n'igihugu cya Belgique aza kujyayo. Yari meya wa karere ka Kamonyi ahahoze ari Musambira, komine Musambira mbere ya Jenoside niko bayitaga. Agiyeyo rero nibwo ahahindukiye, yari niwe watuzaniye ayo mabaruwa adushakisha, atugeraho agera mu muryango turayabona. Nubwo twari batoya hari ikintu twibuka, hari harimo n'amafoto yari mu muryango wanjye bajyanywe na Jenoside. Harimo nirete nini y'umwana yatwandikiye, harimo na imeri ze arizo twagombaga kumushakishaho. Iyo rete rero twayobewe uburyo yabuze, turayibura burundu, habura umuntu bidukurikiranira. Ariko dusigarana igifoto cye cy'umwana ariyo nashize aho ngaho nshakisha. Ahinduriwe izina, data yari yaramwise Iragire Venuste. Uwo muzungu kazi niwe amwita Iragire Elfayeri. Numva ko yahinduriwe izina rimwe ariko iry'irinyarwanda ryagumyeho.
Umubyeyi Diane, niba umusaza wawe ari mu Bubiligi nk'uko ubimbwira, niba koko uwo meya wa Kamonyi yaragiye akamubona bagahura akamubatumaho, umusaza wawe tuzamubona aho aherereye, tuzahamenya kubera ko dufite imikoranire ya hafi n'abana bajyanywe mu Bubiligi muri 1994 cyangwa se mu Bufaransa bavuye ibirima. Bo nakunze kubivuga bo twari kumwe Kigali muri 1994 ku kibuga cy'indege. Abo bana rero benshi bamwe ndabazi aho bari mu Bubiligi naho bari mu Bufaransa. Niba Iragire akumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi, ntabandi bavandimwe afite uretse wowe na mukuru wawe, ntabandi babyeyi afite, ariko hari abandi mu muryango afite nka ba Nyirasenge yaba afite bakiriho barokotse?
Ngo ntabo na ba nyina wabo ngo ntabo nabo yarabatwaye, ariko twagiriwe amahirwe twarokoye ba data bacu babiri. Uwari bucura bw'iwabo wa data ariho atuye mu Mutara, ni umupapa arubatse. Undi nawe wadufashe Jenoside irangira akagerageza kuduha ubuzima akatuzamura, nawe ariho yitwa Ngendahimana Augustini, akaba atuye mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi. Ikindi kintu twibuka muri iyo retre, batubwiraga ko bava mu Rwanda bagiye mu Bubiligi, bava mu Bubiligi bajya mu Bufaransa, ariko baza no kujya mu gihugu cya Maroc. Ibyo bihugu uko ari bitatu nizeye ko ariho musaza wanjye ashobora kuboneka muri ibyo bihugu uko ari bitatu. Abaye akiriho natwe turamutegereje, niwe musaza wacu tugira, turamukunda. Nubwo tutagize amahirwe yo kureranwa nawe kuko natwe nta mahirwe twagize yo kurerwa n'ababyeyi bacu, ariko turamukunda kandi dusangiye amaraso.
Amakuru menshi wayampaye, wamubwiye urukundo. Hari ikindi kintu wumva ushaka kumubwira uramutse umubonye, cyane cyane wikirimo yuko muri kano kanya arimwe akumva n'abazamushyira ubutumwa bazamubwira bati twumvise mushiki wawe ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, dore uko yakuvugaga, dore icyo yakubwiye? Cyari kiki muri ku mutima cyane ufite umunota umwe Diane kimubwire?
Musaza wanjye nagize ishyaka ryo gukura mushakisha, ntabwo byari binyoroheye, ariko ubu ndi umubyeyi wubatse w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. mukuru wanje nawe arubatse afite abana babiri n'umugabo turamukunda twaguye umuryango wa Higiro Theonesti kandi turamwifuza kuzamubona amaso ku maso kandi ahari hose amenye ko tumukunda kandi tumukeneye ndagushimiye nshimiye Imana Venusi Imana yo mu ijuru yongere ikongerera ubwenge kandi nk'uko mpamagaye Imana iguha umugisha n'abanyumva bose mumfashe gushakisha uwo muvandimwe yagiye ari umwana mutoya arifuza nawe kutubona nk'uko tumwifuza nicyo namubwiraga
Diane urakoze cyane ndahamya yuko uzagaruka no mu kiganiro Agasaro ka Buraga vuba tukongera tukaganira uwishimye usingiza Imana unayishimira ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Wicike intege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Muri benshi munyandikira mushaka abana banyu cyangwa se abavandimwe banyu bavuye mu Rwanda bakajya mu bihugu by'i Burayi bakomotse mu bigo by'impfubyi bitandukanye abo nabo baza bashakisha imiryango yabo muri aka kanya ndashaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'impfubyi ikimasaka mutega amatwi yitwa Bihoyiki Nyirazuba yahavuye mu mwaka w'1993 amakuru dufite nuko afite abavandimwe aribo Emmanuel Ngerageze Yohani Mpozembizi na Hategekimana bari batuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha ni muri paruwasi ya Nyarurema uyu mwana arashaka umuryango we hashize imyaka 30 avuye mu Rwanda n'ungire bisubiremo yitwa Bihoyiki Nyirazuba niba ushoboye kumenya umwe mu bavandimwe be Emmanuel Ngerageze Yohani Mpozembizi na Hategekimana bamenyeshe ku mushiki wabo Bihoyiki Nyirazuba abashaka ari mu Faransa yari mu kigo cy'impfubyi kimasaka
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga inkuru ndende ya Agasaro Kaburaga ni umwana warufite imyaka 3 muri 94 yahungana n'umuryango we yatutse imukingi yahahoze ari muri Gitarama ahungira muri Kongo igihe inkambi zasinywaga mu mwaka w'1997 yari afite imyaka 6 agenda amajoro n'imitaga mu mashyamba y'inzitane yatashye mu Rwanda ariko papa we wari umubereye umwugariro amusiga hitwa Ihombo ariko na nubu arakizera kwa kiriho Sangwa Antoine Zakari ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Rusezero umudugudu wa Gasharu
kari kitari cy'umujyano kwezi kwa mbere n'ati kuva mu Kongo duhunguka kwa dazamushweshwe tuzatuba n'imirangwe tuba nagashusha ariko twari kutasuza mu Rwanda kwaravuze ko tugomba gutaha mu kuza twageze mu mayira nk'abiri aho bita Ihombo Ihombo yarukiye kuri icyo gihe ariko hari bariyeri yayisigayeho sizi niba yapfuye sizi nari ndi makuru ngeze kuri icyo gihe niyo mpamvu natanze niyo nifuje ko mvugisha ubwo binamubona
aho ngaho Nyamirangwe Ihombo ni hehe
nari muto ariko twaciye twacipanze ntabwo ubu maze amakecuru twari mu gihe byerekeza ariko menyere twacipanze udushibuka ubwo menyere
niba mwaranyuze ipanzi ubwo ni mu majyepfo ni ipanzi ni Bukavu ni hafi aho ngaho naho ngaho uvuga yego hanyuma na Kashusha nayo ntabwo iri kure ya Bukavu none rero urambwira ko hari aho mwageze kuri bariyeri papa wawe agasigara aho ngaho ni bande bamuhagaritse
impunzi nyinshi zunguka zaranyuraga bakaze ibintu byinshi byangombwa biki ariko umuryango wacu wo wasigaye nyuma sizima bagatambuka bakadusubizayo gutyo tugezweho mama baramwakira baramubaza mukazi ndabaga karaho ngaho papa ajyayo ariko mu kuvayo mama arasohoka papa wagumayo uri kumwe na masenge mu mushiki wa papa n'umwana wari muto yari amuhetse njye ariko narigenzaga n'ubwo ari mutoya na mushiki wari twigenza mu gusigara aho ngaho twavuye aho ngaho kugeza tugera inaha mu Rwanda nyuma nyine nka nyambaza mama amakuru bite naho mare gukura niho mfashe umwanya kuba nabanza ko nubishwe mushobora kuba bihadufasha kuva icyo gihe nibwo namwerukaga nabo nongeye kumubona ababazaga ariko bavuga ikinyarwanda ubwo nayo nari mukuru nanjye ibyo bambaye nari basubije bambara bazana ibyo bakubikije ntagakapu nari mfite karimo igikombe cy'amazi ntanyweshaga ibyo nabahaye ariko twavuye hatari neza nyine umwe yaraje abwira nka mama ngo bamugore ageze umwaka ubwo yagakubwiye mama ye mubaye amubwira ngo arakuburiye ngo ugende amukubita nk'ikintu ubwo urimo kuvuga afata ibyo afashe imfunguzo ziratakara zizo n'iki n'ibindi ariko baga bapata amafaranga mwazanye y'amakongomani barabisigana ariko twaje uko nguko rero namusize kugira mishyi kuva icyo gihe kugira icyo gihe twaje twenyine ukenze zo kwa mbere cyangwa karindwi nibwo mbere wo kicyo gihe ibyo ngibyo byabaye urundi rwari urugendo rwamaze ndege twamaze n'igihe kimwe aho ngaho muri Congo tukabipa twagezeho tugera mu ishyamba ngo tugeze ko ryabaga rimeze mu mazi ariko aho twahingukiye hari aho bari baje ibyerekezo
none kuva aho ngaho mukagera mu Rwanda byabafashe nk'iminsi ingahe
twamaze igihe aho twageze haza imodoka za aseri igikamyo kiraje dutwara tugera icyangugu aho tuba mu nkambi mu nkambi na ibyo haza bisi tuvana ayo ngiyo tugeza kuri komine twavukagamo ni komine Mukingi muri perefegitura ya Gitarama
niho
twageze turuhukira bakaza kutureba imiryango ntaje kudukura tujya mu miryango mu rugo aho twabaga hari ikiraro waba ucyambutse sinzi mu gihombo ariko ntabwo yabitse neza bashaka kubigarukamo ariko hari ikiraro kiruka cyambuka ukagera aho ngaho kuko nyuma twageze nande bacukuraga ibintu wabonaga ari nk'amabuye hari amazi biyunguruka bicamo
ariko mbwira Sangwa nk'umwana w'imyaka itanu itandatu guhunga ukagenda iyo nzira yose wigenza ntawe uguhetse wikoreye agakapu karimo inkongoro yawe ako gakombe wanyweshaga amazi aho yabonye iyo nzira ndende batubwira mwanyuzemo mwagenze cyane cyane we wagenze uri umwana urambwira uti ibyo byabaye byose ndabyibuka ibyo nabonye ndabyibuka ngira kugenda iyo nzira ndende aho umwanyuraga bacukura amabuye aho babakiraga naho batabakiraga babaramiraga mushonje ikindi wibuka ni iki cy'iyo nzira mwanyuzemo n'ayo majoro mwaraye
nyine nibuka n'iby'imbere nyine kumwe n'umubyeyi papa gihari kuko turi umushwashwa
yego
niho twabayeho neza nyine nsanzwe twagiye tuba mu nkambi bagera turi muri shitingi hagera baza amabati bakubaka ibizu z'ibiti hari abo twari duturanye uriti babavumiriza babazira yari ngo menshi yabashije ariko ni kera nuko bamwiraga niwe baza mu kingi ako tuzi baza bari nko gucyura ngo impunzi baje kuzicyura ntabwo barahabaho kurasana mu kurasana twagenze urugendo rushya yagenze ari undi mwana kuzicyura natwe twisanze duhunga n'abandi tugera mu ishyamba bigashusha nyamamenya tujya nyakavogo wabitaga umushweshwa dukomeza wagendaga inzira ugasubira ahandi ukomeza ugasubira ahandi paka tugeze mu ishyamba ryari rirerire basanga b'ibiti bagatema inzira bashaka inzira bakoresheje imiyoboro aho twajya tuyiga amateke nabaza sinzi tugeho turayabura turiga inguni zayo ubwo ba mbere ab'imbere ubwo babaga barayamaze nyine yabaga ari menshi wageraga bakuraga bagakora agateka imbere ugasanga aho bashyize imaze gukora itekero shyiramo inguri ubwo uwo wajya ugasanga hari inguri icyo gihe barayifataga bakayikatamo nk'amafiriti ndibuka ko hari amamesa bayatekuraga mu isekuru bakayayungurura ibyo ndabyibuka bakayakarangisha ya nguri ari kugira ngo idakarata ariko yanaga karata yari arimo ibintu byinshi tugenda hari n'abara bari ari abatemba ari abatu twahoraga nabo bo bashaka kwiyamburira abantu imyenda hari sinzi nk'uwabonaga ari munsi y'imbuno babikoraga bafite imbwa n'amacumu bakatugeze aho twasohokeye ari naho ndi mu kapapa rastipana ya buze ko boye abura twa ko twashoje nimbora mu kero cy'umutse niki abayipana we ndabye ndabyibuka nabyo n'iki cy'ikintu cyose ya bakiri imisi bafataga bakabaka ishyira mu mazi kugira ngo bagaragare ko ari gutogota bashyiramo nk'umunyu ako nawe nawe kwageze mama ya kishwa ari umuntu waje kunywa imyumbati yumye n'ubunyobwa ubunyobwa nibwo businze
ye ndabuze ubunyobwa yego yego
afata kubye afata n'ubunyobwa nasonza akamba kuko wa mwumbati nawe kinye n'ubunyobwa ariko umwumbati wumye umwe uva nk'ubugari tugakomeza kugeraho aho nakubwira bagiriraga dusa nk'aho twigeze dusohotse mu ishyamba niyo mfata twatandukanye ariko umugabo wa ngaho hagati y'umugabo wa tante we yari mu basirikare ngo nk'abatsinzwe uramugaga adataha ugomeza gukomeza inzu y'ingi papa aravuga ati njye nacyura abana banjye bagiye mu rugo bazabwiyongiye ko njya nkunda kumwangazanyisha koga muri ayideri ayideri ni icyuzi kegereye iwacu n'ubu nawe no kumenya ko icyo bagomba kubona bakuze kuva mu cyaro mu ndimi y'imana bakwiza mu kigali gukora bitanzwe ariko nawe se nabyo nagiyoshyaga byo kwiga ku cyo bagomba ubwiwe tugiye ko yafite nko gutaha nta n'icyo yinaha naho nubwo muri gacaca bamubaye ntacyo bamushinjaga kuko yari ibi burigadiye ukomere mu kinjege
yego
duhunga ni ko bambwira ariko nta cyo bamubazaga kuko we yasize ari naho yarahishe mu rugo bahihije bakabarokokera ntahe nubwo rero turi babonana rero abazaza gushima umuryango basigaye bamenye ko hari nyine yumvise bahari nk'uko urwo rugero twagenze kugeza nubuze urumva ntabuze se nimba yararirutse ntabwo dushakisha ndabaga nanjye nimaze kuyiruka mbaze namushakisha ko nta shiti nabonaga ntaki nta n'indi makuru ngiye kubona aho ngaha nta n'indi poromosiyo ngiye kubona agira mvuga ngiye nkuze ariko nabonye intembero z'uwambwiye ko yabonye umubyeyi we biturutse kuri nimero ifasha abantu ndamubaza nawe navuga ati muzi ko bigenje nabanza nzabikora mbaze ntawamenya ko nawe ni mukuru n'inkumi yabonye se n'ubundi n'ejo bundi nta n'icyumweru kirashira bagiye kure umubyeyi waje kumureba niyo mpamvu nahise mpitamo nanjye kuba nababaza
wambwiye ko umubyeyi wawe yitwa Ahodari François Saveri niba kumva muri kano kanya niba akiriho ndasaba cyane ngo aba akiriho niba kumva niki ushaka kumubwira
abaye nyumva namubwira ko turi mu Rwanda twagezeyo kuko ni njye na mama na mushiki wanjye twavuganaga mushiki wanjye niyo mukuru n'abandi namubwira ko turi mu Rwanda ibyo aho twabaga niho tukiba narabongereye ndagira wakora ndahakora ariko namubwira aba yagihari ko mukumbuye cyane kuko sinigeze no kuva ku myaka biga mu wa mbere njye nahoraga ndira mu wa mbere primaire niyo ni umwacyara papa kugira mu wa gatatu n'umwacyara papa yaje gusengera nko mu wa kane ntangiye kubona ko hashize igihe kinini ariko numva mubwiye ko mufite ku mutima mukunda cyane kuko no kuba ntamuzi neza ariko isura ku myaka itatu atari umuzi yajyaga ndangiza yajyaga mbwira ko azajya kuza kuba nk'umurayideri uzakuze mu Rwanda ni heza iyo uvuye kuryamira ko mu Rwanda aba ari heza icyo namubwira ko abaye ananyumva n'uwawe wenda namuzi kuko njye mukumbuye cyane ubu imyaka isize ni myinshi mirongo icyenda na gatandatu icyenda na karindwi cumi n'eshanu yari muzima yarigenzaga yari ameze neza bisemo ko tutashyize mu rugo kuko abaye ahari namubwira akaza mu rugo ko agatanga arakumbuye abana bo kuti babirimo
nongere ngushimire amakuru meza waduhaye n'ayo mateka wadusangije y'iyo nzira ndende mwanyuzemo wibuka cyane kandi wari umwana muto ariko ni mwebwe ayo mateka muzayarema muyahanahana ndagushimiye rero kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimira kuba mwadukurikiye mwumvise muri aya mateka abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo nitonze 001 2 0 7 4 7
kanegatandatu rimwe izefu naho utaha mwarikumi na Venuste nshimiye Imana.